Mapenzi tu nimepagawa mjue, kikilo mara ananifanya silali, na muwaza yetu anaiweka roho yangu juu, ana utototo sema uzuri ananipaga asali, ninavyoilamba napenzi letu ni kama suna, naulizi kama wasuma ata kinuna, bado napeleza mchumba, mkimwona ananichuna, msinione huruma, mwana chamtuliwa na mtu na kutu yake chuma, basi mwambieni nampenda. Sawa onono, sawa ululu, sawa mwambieni namtaka, ononononono onono, ayaya Sankingia, akifungua geti naingia, akipanua neti naingia, na wala sikupeshi naingia, sina akili ya kuzia india, apo apo nimeng'ang'ania, apo apo nimeshikilia, na visokoro kwinyo mtajinyonga. Kwa hakika haya mavezi, kusema kweli yataniua, kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua, na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, hata akinuna bado napendeza mchumba, mkimwona ananichuna, msinione huruma, chamtuliwa na mtu na kutu ya kichuma, kutu ya kichuma, hata kinuna, chamtuliwa na mtu, kutu ya kichuma, kutu ya ke, oh, 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 hata ataki nuna, bado napendeza mchumba, basi mwambieni nampenda. Ululu sawa, onono sawa, onono sawa, ah mwambieni namtaka, ononono sawa, ululu sawa, ululu ninampenda, ome ninataka, oh nampenda, oh na na na, jee my second.